tuone na chizika na penzi lako nichalaze kama mtoto peku peku kama mpoto na sofa kwa ajili yako mama watoto wangu wa ndoto na chizika na penzi lako nichalaze kama mtoto peku peku kama mpoto na sofa kwa ajili yako mama watoto wangu wa ndoto jee siniache baby siniache JJ siniache mimi sini J heti cheki mapigo ya moyo yanadunda tititi ukiniacha mazishi nyumba magari ya kwao ya kwangu TVS pamba nyepesi na sifanani na wao pweza wabichi busti zangisi J siniache baby ai siniache JJ siniache mimi ai siniache wewe siniache baby siniache JJ siniache mimi ai sini naida nakupendre hapo chumba sebure kani pabure si baba iki nacho toto nundule nalifomore chakina vopiga na ropicha chakina votamba na loista kama simba nyikani na vimba wakina kasongo na chinja chakina vopiga na ropicha chakina votamba na loista kama simba nyikani na vimba wakina kasongo na chinja jay kina kasongo
jay utawaua.